bendithi ngowa namthi ngowakho elungandishithe mbalawo. Loli, baby wam, theni ingathi ufunda ukuchaza bantu kubo bonke ngikhethile mna. Ndithi nawe baby wavumelana nam, baby now we are zimbabwe abantu bathanda ukufaka unyawo bohlala banomo wendo.
Call over.